abanda bangangali lishonyela ngamina ngizama ukwenza imali noma balinganisa ke mina bengangali mangithatha isibhamu yakho mangicela ngangiqashe ngoba inzima impilo yami kubuhlungu okwenzeka yini mina ngomshini impompi mali inhliziyo yami impompi gazi mina ngikhuliswa ngabantu abangangali lishonyela ngamina ngizama ukwenza imali noma balinganisa ke mina bengangali mangithatha isibhamu yakho mangicela ngangiqashe ngoba inzima impilo yami kubuhlungu okwenzeka yini Nalenzeni kubani.